upendi tukijipenda. Usiki hata tujui kenye si upendo. Mkingoja tuwachani tunajikenda. Penye mnangoja niende nikisha.
Jana ni action tu, na leo ni drama tu. Na shuku kesho tutatu, na movie tunataka ni
telenovela.
Hata tukui true, ikitu inataka proof. Iyo yote haiwa uso, wanadai patu ya
telenovela. Telenovela.
Naskia nseme oh my god, I'm in love with a Kenyan girl. Anani ride kama bicycle. Usiki ako simple physical. Tuko stupid in relationship. Hii ni companionship. Hii si internship. Nakisikia tumeachana tuko vacation trip. Mpendi ni ulaya but who do you love?
Who do you have?
You are my baby, tell me who do you ask? Just do it, please. Just do it. I'm with you, go close, now I'm kiss. Just do it, please.
Jana ni action too, na leo ni drama too. Na shuku kesho tutatu, na movie tunataka ni
telenovela.
Hata tukue true, kikitu inataka proof. Iyo yote haiwa uso, wanadai patu ya
telenovela.
Mapenzi, mwezi leo. Wakendiko watu nandika kwa skin. Awelas wana tupea mskill. Mtejue love kuwa real. Kabla tuwachani inakuwa big deal. Neza argue, neza fight. Neza skia bado sufichana. Neza try to end of fraud. Na skit by the funny things you kulana.
Tuneza argue, tuneza fight. Uneza skia bado sufichana. Tuneza drive to end of road. Now skia bado funny things you kulana.
Jana ni action too, na leo ni drama true. Na shuku kesho tutatu, na movie tunataka ni
telenovela.
Hata tukue true, kikitu inataka proof. Iyo yote haiwa uso, wanadai patu ya
telenovela. Telenovela.